iko shida duniani, kwani mshtaki shetani yupo anazunguka sana kutukosesha uzima, hata vifo magonjwa tunavyo.
Usihuzunike,
shetani yatapita yote,
umaini Yesu anakuleta
uzima.
Usihuzunike,
shetani yatapita yote,
umaini Yesu
anakuleta uzima.
Badilishwa,
kufumba kufumbua, maisha mapya tunayasubiri.
Shida
wala kifo vyote vimeshindwa, Yesu Mwokozi ndiye mtawala.
Badilishwa,
kufumba kufumbua, maisha mapya tunayasubiri.
Shida
wala kifo vyote vimeshindwa, Yesu Mwokozi ndiye mtawala. Tetezi Yesu, yajua yote tunayo yaishi. Ameahidi kuwa atafuta kila chozi, haya yote hayatakuwepo.
Umshiki
Yesu uzima wako, Yesu leta uzima. Yesu uzima wako, Yesu leta uzima.
Tutabadilishwa,
kufumba kufumbua, maisha mapya tunayasubiri.
Shida
wala kifo vyote vimeshindwa, Yesu Mwokozi.